You gotta love this. Yeah. Miaka kibao na wapa marifa, laba bongo wao na chelewa kupeleka tarifa, laba maneno yangu watere wa siku nikifa. Mini mfalme laba netaji strong queen kala tifa, mjinga ato jimsaidia kwa kiso ishu, machozi mashavuni pase tishu, mda mungine na choka na tamani kurana way, na gundua wana mabao wana nitaji, so you know wagara school. Mtani kuna sister du, anabwana na mapene, pia handsome too, kamba msingi elimu, kafika chuo kikuu, kampa Range Rover, kampa Mac 2, anampa shopping zamana, hotele bei ya juu, ila sex game yake wake afike at around 2. Demo na landa kwenye mitaa, anamegwa na muuza mkaa kwa sababu ela kwa jamaa ndo wana. Maisha yana prediction, kuna vitu sijaribu kwa sababu najua vina addiction. Mimi mpango Mungu kwa hiyo nipo kwenye mission, niko mtani kutaka kweli kachini, just come and listen. Watoto na mentality za kigangster, so akemei kwa sababu najua na short temper. So na wakuza ile kishikaji ili wakuwa wananihitaji, siwezi kuwakimbia, you know what gotta say. Maisha ni maamuzi, ex-girlfriend anapenda mitoko dele tende movie. Maza yupo school afu wajala toka juzi, mi mwanaume na msimamo sina maamuzi ya kipuzi. 2012 na maliza CBE, kwa sabu leo Alhamisi mi naitaga TBT. Na wanangu tulikuwa room 6 and 9, tulisi just fine, wakata maliza show wakasema zila please. Yeah, you know I gotta express myself, this is still my life, you know. Ladies, sing along with me one more time. Come on, let me hear you say. I like that one. I like that one. Sound very dope. Yeah, still on my life. One more time. Miaka kibao na thamini washikaji, labda kuna maisha nahitaji watu wasionihitaji, lakini mimi nimezaliwa moyo safi, sina uzugaji, ili tabasamu la ukarimu aliwezi kufanya mauaji. Nigwashe kwenye macho, they don't feel me. Hila mi mtoto wa Mungu, they can't kill me. Makosa na wasame, silly me. Swala niko kwenye zizi la simba, you know what I'm a. Na ni kama tupu class, na tension na kila mwanafunzi waga ni kupass. Na kuna good times, though they never last. It's fun ukipata mafanikio, zetana bling up your past. Mafanikio ya kikutembelea, maneno na skendo vina kunyemelea. Shetani yuko mbali na unamkemea, ukimbi kivuli chako kwenye shida, ukimbi you gotta. Yeah, yeah, you know what I'm saying? This is how I feel, I mean, yeah. I want to hear your voice, ladies, one time. I love this one. I mean, sound very sexy and dope. Lufa, my name. Godzilla. You gotta love it. Sala Sala West Side all day, nigga. You gotta love me one time. Stay, young boy.